Korintofo nhoma a ɛto so abien ti abiesa. Yɛfi ase bio yiye ho ayɛ. Anaasɛ ehia sɛ yɛde ayɛyi nhoma brɛ mo anaasɛ yɛnya bi fi mo nkyɛn sɛnea ebinom yɛ. Mone nhoma a wakyerɛ yɛn koma mu a nnipa nyinaa hu na wɔkan. Na moda di sɛ moyɛ Kristo nhoma a wɔnam yɛn som so kyerɛ wo. Wɔamfa adubiri na mmom wɔde Onyankopɔn teasefo honhom na ɛkyerɛ wo. Ɛnyɛ abo apon so na mmom koma nam apon so. Saa ahotoso yi na yɛnam Kristo so anya Onyankopɔn fam. Ɛnyɛ sɛ yɛfi yɛn ankasa mu fata sɛ yɛbɛsusu ahu biribi sɛ ɛfi yɛn mu. Na mmom yɛn fata a yɛfata no fi Nyankopɔn mu. Ɔno na wama yɛafata ayɛ apam foforo asomfo. Ɛnyɛ nkyerɛwee de na mmom honhom de. Efisɛ nkyerɛwee de ekum na honhom de ɛma nkwa. Na sɛ owusom no a wɔde nkyerɛwee kurukyerɛ aboso no nya anuonyam ma Israel ma antumi anyɛ wɔn ani anhwɛ Mose anim. Na nim anuonyam a ɛretwam no nti a ɛbɛyɛ dɛn na honhom som no mmom renya anuonyam. Na sɛ afɔbusom no yɛ anuonyam a tene som no mmom borɔso pii anuonyam mu. Na mpo nea wahyɛ no anuonyam no nni eyi fam anuonyam anuonyam a ɛkyɛn so no nti. Na sɛ nea ɛretwam no nam anuonyam so a nea ɛtena hɔ no mmom wɔ anuonyam pii. Na sɛ yɛwɔ saa anidaso yi nti yɛde nam bebree kasa. Na ɛnte sɛ Mose a ɔde nkataanim kataa n'anim na Israel ma antumi anyɛ wɔn ani anhwɛ nea ɛretwam no awiei. Na mmom wɔn adwene pirimii. Na ɛde bɛsi nnɛpo nkataanim no ara da so da apam dedaw kenkan so a wonnya nyiiɛ efisɛ Kristo mu na woyi. Na ɛde bɛsi nnɛpo sɛ wɔkan Mose nhoma a nkataanim no da so kata wɔn koma so. Na sɛ wɔdan ba Awurade nkyɛn a wobɛyi nkataanim no. Na Awurade ne honhom no na nea Awurade honhom wɔ no ɛhɔ na ahofadi wɔ. Na yɛn nyinaa de yɛn ani a ɛso da hɔ hwɛ Awurade anuonyam no sɛ wɔhwɛ ahwehwɛ mu. Na wɔsakra yɛn kɔ suban koro no ara mu fi anuonyam mu kɔ anuonyam mu sɛ efi Awurade honhom no ara.